abatshela ukuthi ngizopopa khona zonyiwa abahlale thembeni kathi la ngizobamba khona zokanya abatshela ukuthi ngizopopa khona zonyiwa abahlale thembeni Langzo bamba kona zokanya Nazi sitazi kulwisha angazi ngenze Kayimele celeni ngoba bengana nishele Angicela ushwele Engangizwe Angicela ushwele Nazi sitazi kulwisha angazi ngenze Kayimele celeni ngoba bengana nishele Angicela ushwele Bengangizwe Angicela ushwele Lempilo yangifundisa Angibonqenga Ukuboyeka Lempilo yangifundisa Angibonqenga Ukuboyeka Lempilo yangifundisa Angibonqenga Boyeka La pilo yangifundisa Angibonqenga Uboyeka La pilo yangifundisa Angibonqenga Uboyeka La pilo yangifundisa Angibonqenga Uboyeka Davida
Bengangizwe, angicela ushwele.